na 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 hey. Batale mirba sandi mama, au hi ahe. Jaupila halelele fasi mora na kupela umpane. Kisokota kama dalona uhoni kiligile. Jaupila halelele fasi mora na kupela umpane. Kisokota kama dalona uhoni kiligile. Jaupila halelele fasi mora na kupela umpane. Kisokota kama dalona uhoni kiligile. Jaupila halelele fasi mora na kupela umpane. Sokote kama dalena ubo nikilikile Rekano plena mara mujumu wakacha udisaida Nchungu lungu kari ya teni chawe Kare la zizivana Rekano plena mara mujumu wakacha udisaida Nchungu lungu kari ya teni chawe Kare la zizivana Babu ziva wapila Maweno wawo ziva wapila Rekano plena mara mujumu wakacha udisaida Nchungu lungu kari ya teni chawe Kare la zizivana Rekano plena mara mujumu wakacha udisaida Nchungu lungu kari ya teni chawe Kare la zizivana Mumboni, ena kuboni Matata lefati ya kana hofela Inya kuspenda, uni, ena kuboni Matata lefati ya kana hofela Inya kuspenda Kusha kitapelo, mara wabuti bakupilo Mara rino yela pili, batla bebarata Kinatushwa kitapelo, mara wabuti bakupilo Mara rino yela pili, batla bebarata Chau disaida, chomo longo karia teni chawe, kare la zivana. Rekano plena mara mujumu wakachau disaida, chomo longo karia teni chawe, kare la zivana. Wabu ziva wapila. Maweno wabu ziva wapila. Pumelela mfanene zinyingani Inkinga ya mbio Tai